Nipende mi jinsi mi nilivyo. I can't lie, baby, that I need ya. So many girls here, but I see ya, yeah. Wewe na mi, wewe na mi, hadi mwisho. Usitishike na hizo vitisho. Na hivo ndo ilivo. Kutamani kwanza vile unajifanya eti wewe hujali mana kufi na kufi hii ni real, hey, yeah. Skin tone, lip gloss, all fine by me. And if you wanna leave now, go home, sinangori. Skin tone, lip gloss, all fine by me. If you wanna leave now, go home. Jifanya eti wewe hujali, yeah. Mana kufi na kufi hini bi, hey, yeah. Sazi nginu unanifanya mimi siku tamani. Kwanza vile unajifanya eti wewe hujali. Thank you.